Kafi wa in the house. My name is Blue Gun.
It's your boy D.A.E.V. Zambia.
And your ways will not pass the chance. Kukunda na futi mami. Anja wesu na nipase chansi.
Dani lekele na mambi.
Yo kukunda na futi mami.
Ana
Lilo Wajinda. Looking for a man who's better than
me. My name is Blue Girl.
Lilo Wajinda. Looking for a man who's better than
me. Jabako nilimutima ino kulukuta. To the point mami wanga ni mafuno funta. Sembe wenze kwa kwenenze li sembe yenze beta. Laba kukuiba lako baby can't never. Anga the time ba mapweta sembe ni kale. Baby na ye watu ma days tuja tuwa chipale. Kulipe iwe mama wanga nesini ngangale. Ona mamene bakula ngani lava mapale pale. Iwe ndiwe queen, you own this crown. Why bakuna mabanzako iwe cons. Wanna be my lover, lover, soldier. Undercover na Kampala lover, lover. Number one sugar mama, baby I got you.
Anja wesu na nipase chansi. Toku kunda na futi mami. Anja wesu na nipase chansi.
Dani lekele na mambi.
Toku kunda na futi mami.
Ana
Lilo Wajinda. Looking for a man who's better than me. Lilo Wajinda.
Kumanja makakizi nikangi wa mobela kupapata na chiplease. Lambo peza na mabwan, mabosi majizi. Batu peza mundu oku konda mas chili easy. Unaenda faa, upeze kamba majakete. Bato sayu wala kuti abon baka tagete. Mama osavi panga leka sungeyo katema. Niziva ninala kwa kaleza ni mazi blema. Life on kala weka sika panga sense hai. Na prezes kako kama panga difference hai. I don't wanna lie, baby uli fly. Jasaba maku kunga kunga wibaga ika.
Anja wesu na nipase chansi. Toku kunda na futi mami. Anja wesu na nipase chansi.
Dani lekele na mambi.
Toku kunda na futi mami.
Ana
Lilo Wajinda. Looking for a man who's better than me. Lilo Wajinda.
Baby, nakuhusa nkala ulimba. Na hivi bapachalo chiko ni chingalepo. Well and good over times. Chifunika chechilipo. Baby, iwe na ine. We can build an empire. Nakukupela can so fine. Baby, just give me one more time.